kucheza baby, mbona unielewi? Kunitafutia maneno baby, kuteta uchelewi. Kila saa eti mwanamke sina haya, nimetaya, unaniona mimi malaya. Najua leo sijafika home on time, ila usijali nimebeba mautam. Makosa ilishafanyika ga one time, but I promise this the last time. Nisame baby, turudiane, kosa si kosa ma baby, tusizozane. You are my everything, my melody, ooh, I'm losing my mind. Let me be your remedy, you're my everything. Baby, I don't lie.
Baby, don't lie. Baby, don't lie.
I don't lie.
Don't put you on. Don't lie to me.
I don't lie, baby.
Oh, oh, oh. Somewhere, somewhere, yeah. Kusha nidanganya kakuchosha, hata wasi wasi una. Nitavumilia, nitachoka, na moyo wa nyama so wa chuma. Mana shani kuta mengi, siyo mizi kata. Tunazo sana, utasema panya na paka. Alina kosa confidence, eni na data. Au mapenzi ya kuna. Wa unapenda attention, 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 attention. Bila kujali infection, 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 infection. Uye, sambona kila siku naniumiza mimi. Nafanya maneno yako mimi siamini. Mbona kila siku unaniumiza mimi mama? Unafanya maneno kwa mimi siamini. Yeah, yeah, yeah. Baby, don't lie.
I don't lie.
Don't lie to me.
I don't lie, baby.
My baby, don't lie. Kwa mawazo basi dola
zwap.com.